Ona mapenzi kilema na leo magongo umeondoka tena. Umenifuta machozi niache kulia, umenitia unajifanya unaumia, kumbe muongo unafurahia mama. Wesi ulilizia kula miogo, umenikimbia. We ulisema hata ningekuwa chongo, mdomo kama samaki kamongo.
We ulisema
una kipato kidogo, nimekupenda gaivo ivo.
We ulisema
hata ningekuwa chongo, mdomo kama samaki kamongo.
We ulisema
una kipato kidogo, nimekupenda gaivo ivo. Kumbe we ni actor, actor. Bongo movie actor, actor. Kumbe we ni actor, actor. Bongo movie actor, actor. Kumbe we ni actor, actor.
Unani
Bongo movie actor, actor.
Unani
Kumbe we ni actor, actor.
Unani
Bongo movie actor, actor. Kila saa kimapenzi ulinikea, simu yako ikiita sipotezi masaa, sekunde nishapokea. Unanipiga na virungu, ninatuma natuma na ya kutolea.
We
sinkajua mwenzangu, kumbe unanichuna chuna.
Hata na mimi na moyo,
ila ukujali ukamteka mateka.
Hata mashoga zako
na wachukia, kwa nini hukunitonga?
We ulisema
hata ningekuwa chongo, mdomo kama samaki kamongo.
We ulisema
una kipato kidogo, nimekupenda gaivo ivo.
We ulisema
hata ningekuwa chongo,
mdomo kama samaki kamongo.
We ulisema una kipato kidogo, nimekupenda gaivo ivo. Kumbe we ni actor, actor. Bongo movie actor, actor. Kumbe we ni actor, actor. Bongo movie actor, actor. Kumbe we ni actor, actor.
Unani
Bongo movie actor, actor.
Unani
Kumbe we ni actor, actor.
Unani
Bongo movie actor, actor.